DJ Nicks.
Hit after hit, volume 9.
Mama si wana taka nende bash, bash.
Vera si nika chuchumi,
sakata, 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 shake body dada.
Sarge.
Masi kama teo, kama teo, kama
teo. Amido champagne, inalenga mele, mele, mele. Stari nazo ziko fine, sike lele.
Kati si kari, kari, mira kem.
Nicks.
Kari, kari, kwa
DJ Nicks. DJ Nicks, the African brand.
Hit after hit, volume 9, volume 9, volume
9. What up, Kenya? This is your boy Lizby from Zambia. You're listening to DJ Sonchi. Volume 9.
Now this is Jalia Darangi Mirakimba, Badogari Nigari Kwadere, Bada Jalia Darangi
Mirakimba, DJ Nicks. DJ Nicks.
Bobby, now what David, now you want to
do? Now this is Jalia Darangi Mirakimba, Badogari Nigari Kwadere, Bada Jalia Darangi Mirakimba, Badogari Nigari Kwadere, Niki Chapani Chapanga Jotina, Chapani Chapanga Jotina, Niki Chapani Chapanga Jotina, Chapani Chapanga Jotina,
Niki Nana Nanina, Niokero, Niki Dana, Dandia Kambi, Peru, Kaniku, Nataka,
Sonchi,
DJ Nicks.
Tekinana nanina niotero. Tekidana dandia kambie pero. Kanikus natakan kambie shiro. Nashiro ana lishwana mashiro. Tikidia 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 wana. Tikidia 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 wana. Tikidia 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 wana. Rozi kishikanga changa wana.
Na jusi jali ya tarangi mirakimba. Bado gari ni gari kwa dereva. Na jusi jali ya tarangi mirakimba. Bado gari ni gari kwa dereva. Niki chapa ni chapa nga jotina. Chapani chapanga jutina, naniki chapani chapanga jutina, chapani chapanga jutina.
Pika pika, ringa, lima lima, piga mimba, chimba, kimba pima, vimba vimba, lima, simba zima, simba ringa, bumpa, simba dinga, mzinda kinda.
Hit after hit, volume 9.
Vanga manga, shada nyandaka, utau namba, kamba, bausaka, chimba chimba, zika, bananana.
Nanasi jali ya darangi mirakimba, bado kakati kwa kere, bana jisi.
DJ Nicks, the African brand.
Ikamate usilegeze.
DJ Nicks, the African
brand. Badala tu unasema tu tau. Nasifu dem wana najua kutwek. Aki twek boy shell anamau. Rauka juu kazi mza kachacha. Nikuperi baka kama gira gifau.
DJ Sarge.
Volume 9.
DJ Nicks, the African brand. DJ Sarge.
Sound ready for
what's up?
Get a bus. Dial
up. K6
right on. KJDM. Tunda, chin, legeza, mwil. Mkati, atamuwe, mtumbil.
DJ Sarge. DJ Nicks.
Sabo chani changa na akili Mangoko, mangoko, mangoko Mangoko ebu cheza na viboko Mangoko, mangoko, mangoko Mangoko ebu cheza na viboko Mangoko, mangoko, mangoko Mangoko ebu cheza na viboko Mangoko, mangoko, mangoko Mangoko ebu cheza na viboko
Mangoko, mangoko, call them what you want Me love the way you spin it and you drop it on the ground My girl, don't be shy, come close, let me croak Me love the way you booty ass, my girl, don't you stop Ni mangoko, Maviboko, unavetoa kakena nisi kidogo Usiwe soko, kama foko My number one dance chick wa mangoko My number one dance chick wa mangoko
Tunda, chini, legeza, mwili Mkati, atamuwe mtumbili Vitu fupi, ebu chaza na yomini Chora sabo, shani changa na akili Mangoko, mangoko, mangoko Mangoko, ebu chaza na viboko Mangoko, mangoko, mangoko Mangoko, ebu chaza na viboko Mangoko, mangoko, mangoko Mangoko ebu cheza na viboko Mangoko 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 ebu cheza na viboko
Hit after hit volume 9
DJ Nicks the African brand
Bounce panic man when you fi bounce panic Wine panic cocky girl sit down panic Time panic cocky girl sit down panic Sit down panic for when you sit down panic
Yeah bounce panic me ready for bounce panic Wine panic cocky me a sit down panic Climb panic cocky me a sit down panic Sit down
Girl you fuck pussy get to know it again
Me
girl, I beg you pull it up again Bust a blank for your wine place Pull it up again Heavy girl, I bubble shelly belly Back, 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 girl Pull it
up again DJ Nicks, Nicks, Nicks
Back it, girl, girl, I pull it Back it up, me girl, I beg you pull it again Bust a blank for your wine, wine
Volume 9
Climb
on
it, cocky me, I sit down on it Sit down
Girl, a fat pussy get 10 out of 10 Back it up, me girl, I beg you pull it up again Bust a blank for your wine place Pull it up again Heavy girl, I bubble shelly belly Go for them Enough of them, tell me why you go so then tip by your toe, then you bend Fuck tie you like rope, gala whoop, you know him Gala bubble like soap, and no trope me a spin Ya gala get the trope for you again, yeah, yeah Bounce pan it, me why you fi bounce pan it Wine pan it, cocky girl, sit down pan it Time pan it, cocky girl, sit down pan it Sit down pan it, for why you sit down pan it
Yeah, bounce pan it, me ready for bounce pan it climb on the cocky, me a sit down on it. Climb on the cocky, me a sit down on it. Sit down, where you say? Send the location, anywhere you're there. Jiggle up me body, me ready when you ready. Boy, you want me heartbeat, you want me baby. Don't slow it down, boy, this a no reggae. Rotate twist like that, you're tired eh. No time to waste, give me the raw.
Brand.
Hit after hit, volume 9.
Girl, you fat pussy, get 10 out of 10. Back it up, me girl, baby, pull it up again. Bust a blank for your wine, please pull it up again. Heavy girl, a bubble, shelly belly, go for them. Enough of them, tell me why you go so then. Tip by your toe, then your bend. Fuck tie your light rope, girl, I hope you know him. Girl, a bubble like soap, and I'll drop me a spend.
Academy, King Stars Entertainment DJs taking over the streets.
I'm in the champagne in a lenga mele.
DJ Salt.
I'm in the champagne in a lenga mele. Mister Inazo ziko fine, sike lele. Killer time ko beat niko mele. Oko mahita na wena unagere. I'm in the champagne in a lenga mele. Mister Inazo ziko fine, sike lele. Killer time ko beat niko mele. Wakipiga tu makelele. Niko busy na songa mbele. Wana wash waka upele. Wana kona we malenge. We focus lenga mbele. Shika kusukani kama dere.
DJ Sarge.
Hit a fly
DJ
high kama ndege. Chapa kazi bilu zembe. Mkulima shika jembe. Upate hiyo sembe. Utawakata kama we. Mindo champagne in a lenga mbele. Mistari nazo ziko fine, sike lele.
DJ Nix
niko mbele.
Chief General Commander kikowa mnaitika.
Mindo champagne in a lenga mbele. Mistari nazo ziko fine, sike lele. Kila time ko beat niko mbele. Huko maheta na wana unagere. Humziki siyo reggae. Waras wanachana na yo bebe. Wanadai eti niko fete. Kimziki ni visho fete. Mi nina rende. Moja kali iranya ndete. Cause it's recommended in my music business. DJ wachakatambe. Kila mtu ashike wake. Ikibamba sana wailambe. Wacha moto iwa.
I'm in the champagne in a lunga mbele. Mister inazo ziko fine sike lele. Kila time ko beat niko mele. Huko maheta na wana unagere.
Sarge on the ones and twos.
Hit after hit, volume 9.
Hey, hey, hey. Baby, I came
what, baby, Tena?
Ananipata ma Ikila tani kemona.
DJ Nix, the African brand.
Every time I see you, I go gaga. I go gaga. Every time I see you, I go gaga. See you, I go gaga. I go gaga. Every time I see you, I go gaga. Na feel hit, na feel free, na bado na feel breeze, ni kama niko na feel
hit after hit.
na feel hits, na feel free, na bado na feel breeze, ni kama ni koko beach. Ushani mix, then ukani fix. Ushani changanya na bado adoja ni kiss. So watcha ni ku, bambeleze. Ni kuweke hayata kushinda feve. Mini ka joto babe kama ukona jeve. Na kutreat kama toto kama ni kubebe. I go gaga, I go go gaga. Cheesy cheesy kichwa niko zigzag. Rumba man's nice guy kama raga. Raga, 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 raga.
Some, come get some. It's DJ Sarge. DJ Nix.
Kutoka mageton nimesizi paka bebe kali sizi yangu ni mkuu ofisi tupo huku tunakula stare vua paka shati kwa mizuka kupanda tuchonge kipare
just like that
tukitimba
kambali we kambali
tukiwaka
kambali we
chicha
Hit Volume 9.
DJ Sarge, DJ Sarge. You're in the mix with DJ Nix, the African brand.
Your body language, Tropicana. Private jet, we can fly to Bahama. Flocks on me, chains on your waist. You better than my ex. I got the room party, you can be my guest. I wanna feel that taste. Hey, so, hey, you hey, like it when I whine it. Hey, so, you wanna put it right behind it. So, feel the wave from it ride it. So, get too close. I'm a killer, baby, no lie. So, you know, it can change your whole life. Feel it burning like a wildfire. So get too close. I can tell you all up. Say you only want a top girl. Ain't nobody white like me. But my love ain't free. In there, hit it, don't stop. Bring it, body on lock. Feel it, hips tick tock. Get it, queen, that's me. No time for the basic beats. When I'm done, you're gonna miss me, yeah. What you want, baby, I'll be your number one. Nothing can beat me, I'm in charge. Listen to me, yeah, me, yeah.
Oh, baby, shoot that in, baby. Oh, baby, oh, baby, 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 oh, baby, sabata. Oh, baby, shoot that in, baby.
DJ Nix, the African brand. DJ Sarge, DJ Sarge.
A baby Rudy salute, a baby Rudy salute.
Salute, baby Rudy, salute.
Salute,
baby Rudy, salute.
Baby Utarudi, salute.
Baby Rudy, salute.
Salute,
baby Rudy, salute.
Salute,
baby Rudy, salute.
Salute,
baby Rudy, salute.
It's a video Rudy, salute.
Yeah, check in my gang. My man, Shugle Wali Dede. A Dede. Now my moto
excess.
Now I roro ware. Now my chupa express. Jamie, ya pomeza yangu express. Mawete tete. Matigitigi manyuma nono na manene. Manini nini mawowo chini ya maduve. Pakitanda taka tuzikende. Mbio mbio chaka kaka kepe. Natuwa watenje kuwasha kamenje. Sema ngwashe. Sema iza man. Demi yako akijipa man. Leo siku hata itana. Beki fofo kama zima man. Kunguruma na kutinga man. Na ikanyanga kama Timbaland. Leo ile nduru hata toa. Yo weave my bow more. A bad man. A baby Rudy salute. A salute. Baby Rudy salute. A salute. Baby Rudy salute. A salute. Baby Rudy salute. Baby Rudy salute. Baby Rudy salute. Baby Rudy salute.
Juyani kondule uchoma na makuku na zimamanga. Lafu buda hizi kutu na zimuamwaga. Mogi bado ni ya magazla, mastona, marache na bibi material la pantaka.
Cheki bye bye, saki topi sangana jamba walaika. Natumikei
na mangwa ya lafu maigai. Wacha wasiwasi ya biljo na bye. After ni makuki na keki kwendai. Menza na ukipleki jokesi badai. After ni makuki na keki kwendai. Menza na ukipleki jokesi badai.
Niko na shashamani, alafu tumangani. Baby hadi ngware, come sleep over. Nina mizinga nane, na baby usibleki juleo kutu ninare.
DJ Sarge
na tight na nyonji. Leta pungi licheze piki ponki. Kani for Nico, ya makomijo. DK Hop Kid wako wapi Joe. Meza meza ako blotu wangade eh. Cheza na mic mos mos usinyongwe eh. Duniteta kata veta, moto kapasi. Wetka bahari ya Mombasani. Jumpi na mi Benz pewa kitukali. Alafu oro aro hazipati dani. Awo, amejibeba kanda ya ketepa. Na morning glory, asubui itaweweza.
Cheki bye bye, saki jobi sanga na drama wa life. Tanda tunitei na mangwa ya lafu my guy. Wacha wasi wasi ya Bill Jonah bye. After ni wakuki na keki.
DJ Sarge.
Benza na kipleki jokesi badai. After ni wakuki na keki kwa die. Benza na kipleki jokesi badai.
This DJ is on fire.
Tell me about it. Show me what you got. Show me what you got. Tell me about it. Show me what you got. Really cool and I can win that.
Volume 9.
unaweka filter. Caption ati manze ni meiva. Klabu ati unakunywa sida. Upendi farm za makali na mabia. Stata zako zote ni madot. Ume graduate pewa tong. Kazi ni kulisha watu block. Kila screenshot una post. Ati unadai tu kulambwa. Kwani weni jagi za Rihanna. Manze grow up wacha wana. Na kama unapenda kubishana. Mama, ukikosa form unaleta. Mama, kubehave kadema na nyesha. Mama, kama unapenda kusengenya. Mama, umama, umama. When you boy acha form za umama. Umama, umama. When you boy acha form za
umama. Kama unja status, shika kamisi. Naishi kwa dem na huko ndio na dishi. Umama maze mina shuku kwa chama. Juhata madem wanashinda mekukana. Fan wa Chelsea, who watch futa. Reality show na masok ndio unajua. Miaka 30 unaishi kwa wazazi. Ama maze unaibisha maumati. Uchezi FIFA, ujini ya Khalifa. Umama, unakunya Snap King Fisha. Umama,
kichiki fanya unapika.
Umama, hati unaogopa adigiza.
Sinu ni text, manze joni meboweka. Umama, ukikosa form unaleta. Umama, kubehave kadema na nyesha. Umama, kama unapenda kusenyanya.
Matter from January to December.
Shende change kiririka ukipasi zongoi kwa madeo. Kwa wazae mahuru kwa wale tuwa jaja. Kwa mongo warabu na pia siwa rasta.
Ima mwaka mweko mwaki mweko. Mwaki sifo mwaki dama.
Mkundani kumejatu kimoshi. Kumejatu kimoshi. Kejani kumejatu materi. Mwaka mna kimoshi. Nipe moshi. Washa kimoshi. Nipe moshi. Washa.
Let me hear a drum play.
Nani kwa mwashikaji kwa kipiga chafya na wa mwenye kusikiri kama mafu. Nani kwa mwashikaji kwa mwashikaji
DJ Sound.
Nani kwa Nani kwa mwashikaji kwa kipiga chafya na wa mwenye kusikiri kama mafya. Na mwaga dan miu kiga kakafa. Na mawazo kakatea mido nyandua. Mido kukuni jikoni na uguwa ma. Kandenge hot takijipa nitapanga na. Una big bumper while nitafua tama. Nikonjali uba unani ni bamba ma Odi media ni na kiss to the city Uliza CL nigga finest kitty Tulia nkupe moshi hini ya wale wajanja Na kani manja kosi tambuhi hata blenya
Hit after hit, volume 9
DJ Niggs, the African brand
DJ Sound
DJ Niggs
Zetu chafu badu na geuzana Legalize it, miti ni dawa Mangoko wote, wako na umanga Mangati wote, wako na umanga Mtazote ziko na umanga Kamu ujui sisi wote ni wale
Sindi wale manga, amanga ngo Sindi wale manga, amanga ngo Sindi wale manga, amanga ngo Sisi ni mabwana za mabibi zao Sindi wale manga, amanga ngo Sindi wale manga, amanga ngo Sindi wale manga
Shimo zote mina maki Nakata best William Luso na kesi Tobo wa kasongesho Biki cho, icho icho Kalongongo na banono Kilokolo, chambao Kuchengwangwa kwa grao
Sini wale manga, amanga ngo Sini wale manga, amanga ngo Sini wale manga, amanga ngo Sisi ni mbwana za mabibi zao Sini wale manga, amanga ngo Sini wale manga, amanga ngo Sini wale manga
DJ Sarge.
Yeah, combination John DYC. Yeah, and that's like puppet ears.
My baby na mabwana kamejika nari. Ajaba tumeshika akuna bari. Na kama unapinga muulize waire. Mziki tunapiga utasikiza saire. Wow, kila mzee ako haire. Leo basi nikupate. Washa kubali jina mvaite Na kama au na mresh basi meza mate Sisi tuko zete Vitu tunafanya tukirete Leo tuko teke Buda ni mapema usisepe
Tobina mama Tobina maboko likolo Zakata kiuno jirushe ujiachie Leo ni party sakata marina Chisa ndombolo ya solo
Hit after hit, volume 9
Yosha mikono muweke tu Selector ongeza keep it rolling up Yosha mikono muweke tu Pula good vibes tunaheta ya kwe wane
DJ Niggs the African brand
One boy jaman
Kappa gas
Hey jaman
Chila puko chest Ukitaka body nitafua vest Mindo nest Niko na mifuko pesa Ukitaka sabu tuko chest
Puko
chest Puko chest Ukitaka body nitafua vest Mindo nest Niko na mifuko pesa Ukitaka sabu tunaweza cash Bless Tukuna vitu takube Tuanze alasiri tuende paka che The next day Tuongeze ladha ya mapenzi Umefanya mpaka nime lose sense Uvamia siyo zao Umenipa na kamute hey. Kila chako kiwe changu Niwe mimi siku zote hey. Chupa, chupa Umenieka high nimevuta Umenieka juu kwenye ceiling baby. Kuna vile nataka hii feeling baby. Chupa, tupa. Umenieka high nimevuta. Umenieka juu kwenye ceiling baby. Una vile nataka hii feeling baby.
When Malkia very critical. Number one umefiti crown. Queen Sheba with the physical. Kuna vile uko fiti girl. Kwanza napenda uki grind your waist. Vile uki keti si when challenge. Keti tena unapenda jama na best. Baby I like when you come my way.
Kuvamia siyo sana. Umenipa na kamute eh. Kila chako kiwe
chana. Hit after hit volume 9.
Niwe mimi siku zote eh. Chupa, chupa. Umenieka high nimevuta.
Mukwano, mukwano, mukwano we. Give me your number, kupeleke dates. Kisha mtaani kufikisha safe. Hey, hey.
DJ Niggs.
Minim tribeless, kuliko Joel. Minim timeless, kuliko Noel. Minim
DJ Sarge.
Minim tribeless, kuliko Joel. Minim timeless, kuliko Noel. Ever flawless, kuliko Rolex. Mr. Kitalet, T2 better than your age. Hey, Tani rap to Tiruse. DJ, Tani rap to Ditupe. It's a party, let's week. Hey, let's week. Fire, tunaleta fire. Fire, tunaleta fire. Fire, tunaleta fire. Hata kwa maji hawezi kutusima. Vunjika, vunjika. Vunjika, vunjika. Vunjika, vunjika. Vunjika, vunjika. Katika, katika. Katika, katika. Katika, katika. Katika, katika.
Vunjika, dada, vunjika. Friday night na club imeshika. Cheki si tunaburudika. Hadi jasho la tiririka. Hey, kiuno bila mfupa. Mina pendo na vozungusha. Jinsi ro yangu naivusha. Na baki hai nikani mevuta. Hey, dada zidi kudondosa. Ndanya club we zidi kuchokoza. Si unajua nina anaconda. Minta cheza nyuma ukisonga. Mr. Kitale chronic with the killers. Basi pata shorti za tequila. Acha kukani kawo umefiwa. Ukilemewa home si tutaenda. In the meantime wewe vunjika. Kauko nasi wezi udhika. Ke unataka oh wewe utisa. Nikizika utaridhika.
Vunjika, vunjika, vunjika.
Daga, 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 daga
jaga 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 jaga
read mukwano na majambiri na tell me what you need ono tatero ya kumukubisa weed indeed amatiro mubwati Uganda has fresh wa Nigeria pato tuli barongo pato uswa yanze kato from Lagos kila Kampala tubu pato I want to see my rust babies whining wato yeah. Ayagalaba rocks to the Rio echirala yuja chimanyi zenye niyo mami yo I love the way you shake your body yo ayo there is a nice time my money yo
she is in love with her rasta
omubwati
she is in love with her rasta
omubwati
She love it clean and fast.
Forget the rest. Juu yako niko ready to go post. Kaka ni kone kango yango ukidos daily. Check your body, den den de, den den de. Sakata, sakata, sakata. Check your body, den den de, den den de. Sakata, sakata, sakata. Check your body, shake your body, shake your body, shake your body, den.
What's up my people, this ain't your boy, this is your man, Eddie Singer, and you're listening to the baddest DJ, DJ Sonchi, yo, keep it locked.
Oh, city girl, city girl,
baby,
chuchuma,
Jose,
kawana biti wanazuwaza, kukuna kula na vuluga sana.
kaka, pick it up, pick it up. Baby, nikiangusha, pick it up, pick it up. Nipe moto zaidi ya konge fire, pick it up. Njoko bedi nikulisha, girl, pick it up.
Mimi simba mwenye motion, chuchuma. Nakuna kwenye motion, chuchuma. Na kama ngumu mina paka lotion,
chuchuma. Nini mkunaji bwana slow motion,
chuchuma. Pande viva na kupapa pasa, chuchuma. Nikutakase, chuka pezi wangu nikupakate.
Nikupike mate.
Kasitika chuchuma, chuchuma. Huta mama chuchuma, chuchuma. Wema zepetu chuchuma, chuchuma. My African night.
Mamanzi wanataka nende bash, bash.
Machali wanataka nipike bash, bash.
Zungu na mkamba sezi clash, clash.
Mluya na makuku yoni bash, bash.
Bash, bash, tunapiga bash, bash. Baby bass, bass, usitoke bash, bass. Bash, bash, tunapiga bash, bash. Baby bass, bass, usitoke bash, bass. Kwa mdomo ni meja za machuinga mnagat. Mashwari wakicheza maping pong na ass. Mavela tunazimo shakajiko na gas. Pigia kina niko timo na mwes. Bash, bash, tunapiga bash, bash. Baby back it up, minapenda that ass.
That ass in a bounce, marvelous. Usiweke back, minapenda kirivers.
Leta my drinks na makoro. Kama na blacky basi wacha dema do, do. Kama taki pigwa mbo, wacha kalale guest room na magodo, ro. Kama taki pigwa mbo, wacha kalale guest room na magodo, ro. Mamanzi wanataka nende bash, bash.
Machali wanataka nipike bash, bash.
Zungu na mkamba sezi clash, clash.
Mluya na makuku yoni bash, bash.
Bash, bash, tunapiga bash, bash. Baby bass, bass, usitoke bash, bass. Bash, bash, tunapiga bash, bash. Baby bass, bass, usitoke bash, bass.
Nasikia kuchinji ana, so I'ma go have my girl kush with her bash. Nasikia kudandiwa, hear the hot Christoph, atakuwa iyo bash. Bash, bash, leo ni bash, bash. Tonight itakuwa ngori. Leo mimi naitwa Njeri. Nataka kula mluya, baby. My milkshake brings all the boys to the bash. Ninjo yule dame, yule last. Ninjo egg game, uwezi touch. Nisi chezi, si chezi na trash.
Mamanzi wanataka nende bash, bash.
Machali wanataka nipike bash, bash.
DJ Nicks, the clash, African clash. Brand.
Niya na makuku yoni bash, bash.
Get, anadai Java the debt, ninadai kumarinet. Super kwa get, anadai Java the debt, ninadai kumarinet. Super kwa get, anadai Java the debt, ninadai kumarinet. Super kwa get, anadai Java the debt, ninadai kumarinet. Ninaeza waka sana, jing jing tukisonga tangu jana. The painting wanna put it on kijana, tukisonga na idha. Tunasonga na idha,
tunasonga na idha.
Tutaona na maidha,
tutaona na maidha.
Inawaka na idha,
inawaka na idha.
Amebeba mabidha. How you doing Aisha? That the way you love the way you
oya, kila mtu mahali yake, mahali yake. Mahali yake waria. Kama si kontani basi nipate kwenye ba. Kwetu hewa stika ilipuliza ni ba. Kachumbari chapa kombia smoki ndani ya van. Kisha moshi mbili niko Irem kala kaniban. Digi digi tam julu black utadak. Bash na mangoko wana behave kama duck. Bash saya njao neza susi tumdak. Sasi tingisha tingisha mawolo lilo. We muderu mokorino. Mogi kimonyoski mpaka ma albino. Kaki paka makeup kana kam latino.
Inaeza waka sana. Jing jing tukisonga tangu jana. The painting wanna put it on kijana. Tukisonga na idha, tunasonga na idha.
Tunasonga na idha,
tutaona na maidha.
Tutaona na maidha,
inawaka na idha.
Inawaka na idha,
amebeba mabidha.
Alright, shashi na band, cheza na nare majama. Shashi na band, cheza na rada majama. Shashi na band, cheza na nare majama. Shashina bano, cheza na rana majama. Kisonga na idhani mkala. Na wakanyaga kanyaga na akala. We ni kipara na unapara. Tumeoga na unanuka chara.
Bona special na Excel. Positive and no cartel. Bona is the two on a jet. Shuko matufu na jiset. Relax.
2 seconds, everything done bustle. They cannot love a girl for you, nah, mad, I might too cost, oh. She asked me what in her love for life, I said what in her go touch us, oh. Every day make I see my mama smile, that make me the bumper. So ooh yeah, color pico, co, co, color pico, co. One beat take a color pico, co, co, color pico, co. One beat take a color pico, co, co, color pico, co. Damn beat take a color pico,
yes,
co, co, color pico, co. Ooh yeah. Let me say she like to dance a tonto, I don't like make it tonto. Baby girl, you the mommy, don't know. Baby girl, you the mommy, don't know. Oh, oh, yo. She say she give me ghetto love and tell me say I really, really don't know. I get a girl, she the mommy, don't know. I get a girl, she the mommy, don't know. Oh,
for your mother, mo fo, 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 mo fo. For your mother, mo fo, 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 mo fo. For your mother, mo kumawa o. For fo, mo kumawa o. For your mother, mo fo, 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 mo fo. Oh. Oh.
To my, wish I could let you know how I feel about you, how I feel about you. Maybe you can change your mind. Thinking you can call me honey, you can call me honey.
With DJ Nix, the African brand.
Pastahiri, hakupi unachotaka. Domana nimetulia, na kukabidi mtima. Naridi kifungu mbili, kukosa na kupata. We unanivumilia, hata nikiwa sina. Minajua wako, walosema unifai. Ete tuindani wanakichosha, na kujipa tabu. Oh, tena dharani wakapotosha. Umeduna mwarabu, ila nindo nishapenda, shapenda. Sioni sisiki, siku zinakwenda, zinakwenda. Singoki kisiki, oh nishapenda, nishapenda. Sioni sisiki, siku zinakwenda, zinakwenda. Agi singoki kisiki, musiki peta.
Yeah.
DJ Nix, the African brand.
Hatuna muda wa kushindana. Ana mitego ya kutukana. Hapendi pensi vuka. Zake taiti buta. Hodari wa matuta. Ayoyo. Sasa kimembe tukiwa mtoko. Mtoko, yeah. Night kali koko, eh. Mafoto, foto. Na vile alive mtoto. Mtoto, yeah. Mafuriko maji moto, oh, oh, oh. Moto. Na mwitaga baby. Baby, oh. Me superwoman. Sweetie, sweetie, oh. Together you and I, hey, hey.
Minikolo, minikolo boy, minikolo,
minikolo boy, yo yo yo,
minikolo,
hey hey,
minikolo boy,
jariba jariba,
DJ Sound.
Give me love, oh, cause
I'm down with you. Anytime, any day, I'm more I go show face. Cause you're sweeter than honey. Baby, you deserve a trophy. This kind of thing go make me marry. Long as you no treat me corny. Give me love, oh, give me love, oh, give me love. Give me love, oh, give me love, oh, give me love.
DJ Niggs, the African brand.
Give me love, oh, baby, give me, make I calm down. Calm down. Give me love, oh, cause I really need it right now. Calm down. Give me love, oh, cause I really need it right now.
Your love is a drug, and I'm addicted. Pull up, show up, and handle business. Your love is a drug, and I'm addicted. Pull up, show up, and handle business. Your love is a drug, and I'm addicted. Pull up, show up, and handle business. Your love is a drug, and I'm addicted. Pull up, show up, and handle business.
Baby, don't speak. Let your hands do the talking. Prints on my body. Show me signs that you love me, yeah. Oh, baby, show me. Boy, how deep you could love me. Take a sip from my fountain. Go telling on a mountain, yeah. Cause you're sweeter than a honey. Baby, you deserve a trophy. That kind of thing gon' make I marry. As long as you don't treat me corny. Give me love, oh, give me love, oh, give me love.
Sarge.
So give me love, oh, baby, give me, make I calm down, calm down. Give me love, oh, cause I really need it right now, right now, right now. So give me love, oh, baby, give me, make I calm down, give me, make I calm down. Give me love, oh, cause I really need it right now. Oh, no, no, no.
Hit volume 9.
You're in the mix with DJ Niggs, the African brand. A for Entertainment DJ Academy. DJ Saw.